ZWAP.com.
Aye, big guy, but don't send the beating and the dream for now.
Bigger, bigger, bigger.
Ngamile phekwe business uzongithola ngibahlele emqaleni yeke uzungibone kule level okuyo ngoba vele ngisesiqonqweni athi ngithwale ngidla umuthi ngabulala hamba umaweni shona lampa kistikayuthi qaphela mpa ngasondeli zinto zazihamba ngolaye pola dadasa ngavuka ngedorosa i-design sathuphawe ngoma zami zonke mina ngiyayi-owna all my niggas getting money 2024 babethi siyafosta ngisangaya MIA phinde ngibuye i-catalog isapopa
Sebesukile phezu kwethu ngoba yimi ngiyothe ngibhalo lapha
whole lot of stories about me was got so bad no one flattered me feel like so bad no none of five pila ngekhono lami give me the paper ngizokubonisa umlingo no origami nahlaba gcwele umphongolo mase mike ngikhiphela ulozolo yeah walk on flows kwemvana kodwa ngithethelele izo
my niggas on payroll keep the circle small cause I'm igcwele kuron
how my shit no Michael Jackson album pedile but I'm not relaxing shuni ngakuphele in your city ngisangathele
kapyami ngithinte ngisekhaya ngisayihlafu nolumo kodwa ngoba kuwe ngathi ngikhuphuke nezinto zokuno Sindla buhlama ngibatshela ukuthi ngeba ngithinte ngokulo Malitheli ngwala ngeke phela ngilo ngikhuluma into eyo Kaphela ngikali phosa imphefumulo yabantu kumdali Angivimbeki mfana kwami kamabhali Zimkayi gobi bahluleke imidali Bathi ngehlise kancane obushumama ubamoshela isikali Seleka ngikhaka ngiqhathe nabantu Usho nsephi ngoba kunyaka ngiphani Sasokha abangumcilo bafana Ngoba nyasaba ukuvuma
Nahlaba, gcwele umphongolo, mase mike ngikhiphela ulozolo Yeah, walk on flows, uhlo kwemvana kodwa ngithethelele izolo
My niggas on payroll, keep the circle small, cause I'm igcwele kuron
How my shit, no Michael Jackson, album pedile but I'm not relaxing Shuni ngakuphelele, in your city ngisangathele
Imbuze nempondo eziwu-4 Flow up akabili Ngashayi drive through bengimele ngi-ode Ngacela ibhega bona bacela isithombe Ngathatha ufamgela uphuma leshowe Ngamthengela inzipho ngamthengela inkophe Imali yangithanda bengimele ngiqome Ngishaya nge-voice yomusic iwonke Isikole se-trip ngeke silove Ibuzo leqola ehlasela ihlome Umdeva izolo betrepela ghost Usena mayibuya wakuthathela intombi Bayibona mina sidlala ngebene nefika imuva njengombombo wendlovu Wemabulala baqaphela ingosi Wemabulala baqaphela ingosi Anikuzena umdeva akasavimbeka Ubeka i-intathu zeyigwaza
ngekunahlaba Gcwele umphongolo Mase mike ngikhiphela ulozolo Yeah, walk on flows Uhlo kwemvana kodwa ngithethelele izolo
My niggas on payroll Circle small cups, I'm igcwele kuron
How my shit, no Michael Jackson Album pedile but I'm not relaxing Shuni ngakuphelele In your city ngisangathele